do me sugar with the band. Shit. Boy D. Shit. Now Vegas. Take D.
Pick your mouth.
I'm gonna lay it down. Shit. Nangaria matimba no ni land over. Mina spread kila place utadhani pamba. Tulia skiza story bado mensi jamaka. Emergency okote hazi mendo mnazaka. Bado siringi watoe nyendo press feed. Energy na cement ukini tachaja. Kuran industry bila kujishasha. Na siko 50-50 kama hey. Ini moto wapana kanyanga. Fire. Kimbele mbele pana letanga. Fire. Respect tunapatanga. Bode zaidi wabie tunavukanga. Ini moto wapana kanyanga. Witness nikivuka na malady wasipone na game mina zidi kuwa muda. Kuja feel kisiwezi ficha swaga. Siti deni mafasa na nichocha. Wedi kelele misi feel of course. Sina nare siwezi kuwa like. Misi talk ina trick nayo kama siwa villa. Biznam na nuuza kama the wambuga. Unage kunichukia utani sing all day kama acapella. Ini moto wapona kanyanga. Fire. Kibele mbele pona lekanga. Fire. Respect tunapatanga. Biashara chap kashi mo maneza kiss mini bigi mini mbaba mini fire mini dream mini mzipaba. Mnani ota kama ndoto hadi mnaungua na acha full legacy ka EBU kwa Chris. Basi na pachi na kika biti ya mavuko. Yes pia hii ulize boy wangu kolo. Ini moto wapana kanyanga. Fire. Kimbele mbele pana letanga. Fire. Respect tunapatanga. Bode zaidi wabie tunavukanga. Ini moto wapana kanyanga. Fire. Kimbele mbele pana letanga.